好呀，咱娘说的，哎呀，哎呀，好。好呀，咱娘说的，我吃点高嘛，还能高，那是贵不少啊，土。
How is a young sorrow? I am. How is a young sorrow? Go chatting, go, Miss Lingo,
Miss Quimbo Savat. Squimbo Savat, so from watu huko mbawa wadu uchita ena hatu wana kungwala litama kuchalata wa masawana
hangalaka na mechangale funeta
nguwa ya mtimele mengu sikwimbo ati ile nyamsoro hana kona kukwimba kawati sikwimbo sawati sopo mkumicheka wala wako mcheko kubasa wa umani Vushambanga wakangwana wanyakutuna wakwane wangubomba Wabamba ngumdana watimbila takutamba Vushambanga wakangwana wanyakutuna wakwane wangubomba Wabamba ngumdana watimbila takutamba Haweza nyamsoro ayeha ayeha Haweza nyamsoro kuchati ngoma hinangona sikuimbu